Niyakotola nadli mali anamajazo kwembatha
Niyakotola nadli mali anamajazo kwembatha
Amawengwe ngongadingi
Amawengwe ngongadingi
Abe ngiyaqonwa anginayo imali Abe ngiyaqonwa anginayo 1000
Abe ngiyaqonwa anginayo imali
Ikimali ntombi jula kabini
anginayo 1000
Shaukatalia
elke tuha pule shalwe
1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11
Bianchita Waqeda intambo wavulela utshwala wavulela isiphamo wavulela ucansi Waqeda intambo wavulela utshwala wavulela isiphamo wavulela ucansi Ngemali yeqola ngifuna nokuvula wami umlomo kungaze kuthiwa sengithe Ngemali yeqola ngifuna nokuvula wami umlomo kungaze kuthiwa sengithe Nankalela umntana Uzokhula kabi umhlaba sunje Nankalela umntana Uzokhula kabi Kulume Nake sikhulume le ndaba iyangibaka
Kodlula kanjalo phutha lenzela mhlaba ujikele lompetha imina wathi ngumfana kamama ngiphuma ezantsi kamaphumulo inkomo zakithi ngayishephu zamanje injinji umfulo shikhawu ngivela ngawindi ngiphezulu kwesikagogo mfishane yebeyasala kwezamfondo ndivuyile makhulu ndiphinde nemfumana ntanta umhlekazi ngiphusha ngomdladlamba umthala katholakele bathi abnormal mabili amasanga kufanele kuya nelokubuya ekhaya konina kahadele sikihla dokuzini Shona ngaphulela wethi mina ubhusha ekhixayo Ngithe kuwena inyama imali iphepha mahhala Wayihlaba kabili maqeda ngakwephuthi imfologe efana inyama Ngifuna ishaka lami wendoda Lifunwa yimini inyathi evimba esangweni kwamolo Baze babiza ukhathi ide mfo ngoba wafika wahluleka naye wathi ngishiswa amabhutswe oh
Bianchita Waqeda intambo wavulela utshwala wavulela isiphamo wavulela ucansi Waqeda intambo wavulela utshwala wavulela isiphamo wavulela ucansi Ngemali yeqola ngifuna nokuvula wami umlomo kungaze kuthiwa sengithe Nankalela umntana uzokhula kabi umhlaba sunje Kulume Kulume le ndaba iyangibaka Kulume le lizwe lobuswa ngobani masele inhlakanhlakani njena Nkalele umntanami uzokhula kabi umhlaba usunjena uzokhula kabi Nkalele umntanami uzokhula kabi umhlaba usunjena uzokhula kabi Nkalele umntanami